Adan kettini sigilaji studio kalangu eden gondi yamde joyi mintaji sappo e jowen ko vittori kibaruji mon ko min Omar Hamad janganta on nani ko e kibaruji ender kibaruji meden mi kalana on ko hawrinde maunde yamde ko denago wadama to endan der region mo Tillaberi nani leddi Nigeria e fotoyi e hawrinde joya bere ko do filla jandeji maudi wadande to endan leddi France yewtere meɗen pindina hande haltanana laabi koƴaaɗi gam renude ladde domande nde gadda beeci nder département mo Dakoro kanƴum ndi woni ko kantirten kibaruji ma e fulfulde. Kono jam hirtema yerno kalanomi hande ni woni hantode ɗum woni jiidal ko suudu seni tokkiti no waɗa yaade to pelle mballoje e nimɓe latiɓe ɗen dango e cuɓakiɓe darta hande subana woni ɗum woni suudu seni ndu yeehi waɗoy hana ɗum woni narral hakkunde mum e cuuɗi kokkoɓe habaru kamɓe pelle jinganoje ɗo endan ɓiɓɓe leydi ɗum do ɗum laata kinana e yaade tindino a nimɓe dow filla cuɓaki gaɗoy ɗo endan nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e go garo e dow laawol gotongol ɗo ni ɗum woni hoorejo suudu seni ndu o wi mo welti sanne ko laati e nder laawal ngal ɗum woni cuuɗi kokkoji habaru yaade pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi gatta nder sigila cuɓaki ngar Maître Isiaka Sunna nani ko famine Habibu Garba do majjun
en matière électorale en particulier
da fille cuɓaki gaɗa teki fu jinganoɓe himɓe leydi cuuɗi e ɗereji kokkoji habaru ka en pirtata ko e himɓe janginaɓe no hana waɗe fu ko cuɓaki kin laato cuɓaki luppi kamɓe du durwata ko watta rewɓe sukaɓe ummatore leydi e gala bawɗe e tewraɓe laaru keɓa nokkuji ɗe kaani heɓude nder hawji leydi meɗen ndenne seni fedde leydi mawne hawjina cuɓaki no watta dana he maɓɓe o watta ɓe balliri fa cuɓaki waɗa no hiɗira fedde leydi mawne deedu no hiɗi jooɗa ha le taw e wakkati fuu caka mum e maɓɓe
la CENI vous propose de mettre en place un cadre dynamique d'échange
alarba bettiɗo o woni ko nder région Tillaberi hawrinde mawde ko ndenago waɗa ɗum du no deppitoɓe ɓe région ɓe kamɓe cigili ɗum hawtaɓe e hooriyeɓe o région fa heɓe faame ko wonno saabo rafi ndenagol ngu nder région on fa ɗum heɓane mosola ɗum woni mbiyeteɗo Nyandu Basiru hoorejo suudu sawara région mo Tillaberi nani ko wi suumay suley saley dow majjum
l'insécurité au niveau de la région
arafin ndenagu nder région mo Tillaberi o endan hande nde watti koyɗe kese saabu jon o walde wonano waɗa hakkunde leñol e leñol ɗum saabi min jeehi min jiilowi nokkuɗe fuu gam batte min kolla himɓe baasi e gacce mawɗo ko ɗum wawi waddude e ley jonde ɓiɓɓe adamaɓe min jaadi du e himɓe jogiiɓe ande dow majjum hooreɓe laatiɓe haaloɓe hettinanteɓe ley région mo Tillaberi o fuu naati e ley yewtere ɗi endan ɓe koƴƴi du aadi ɓe fuu no so Allah jaɓɓi ndeɓe kotti wuroji maɓɓe ɓe jamɓe kolla himɓe maɓɓe ko haala ɗum ko watta ko tawi kayno wona koye mum pirto anda sanne baasi oɗo
koye tinana liya wartanimɓe e dabareji ɗi e hoƴete e durwidol ɗum woni dillanɓe leyɗe ɓaleɓe yaade leyɓe tubakoɓe ɗum woni hoore haala batu jooɗa kalen ko fedde jinganore ɓiɓɓe leydi ɗum woni witende association alternative espace citoyen to endam sigili batu jooɗa kalen to enda nder nokkure inditirande ɗum woni alliance française mo agadez dey ɗum waɗi ko ka hoore haala suɓa ceerno Hammadou nani ko fammini Anice Karimu dow majjun
notre objectif est d'ouvrir un dialogue positif
komin giɗi woni jooɗa haale waɗa caka amin e tawaɓe nder ada yawtina himɓe ngan nder balɗe ɗeya gomnati deki jungo dow ɗereji gom ngam durwididde filla ummotoɓe leyɗe mumen no fa'a leyɗe tubakoɓe ɗereji ɗi du jarama to deppiteɓe ngam ɓe ƴewtinoɗi ɓe tabbintina ɗi ndenne he giɗe amin no hani min pirta ko e himɓe leydi dow filla ko tawa nder ɗereji ɗi ngam wala ko himɓe gala no kala dow filla ɗereji ɗi fa waɗi wi'oɓe ko laabi cingali ɗini goni no gaɗa ummotoɓe leyɗe mumen ɓe no torre
souvent de la mise en œuvre des politiques restrictives
nanni mbiya lawol jirgi latingol lawol golle ɗum woni gaɗaɗe ɗo enda puɗɗaɗe mawde wittinde de ko horejo leydi yehi mabɓitol lawol mangol gaɗaytongol ɗum woni ano koƴol ummorde jipporde la kollangal jipporde lanaji piroji inditirangal aéroport international mo joori hamani wara ɗo enda cakantaraje gallure ñame ngol lawol jirgi bonno noyta ɗum hunde fu ano ngol ummi noyta ko noni ɗum ɗo no yeru no mbiyeteɗo Yahya Bilan wiiri kam woni hoorejo o woni kawjiɗo projet gollal ngal wakkati Alassane Kuzi Mohamed yewtidinno e makko ko fammini ɗum.
Non, les rails seront
lawol jirgigol memataki amma ɗum waɗan ñibdiji gom ngam hallisiddegol e seraji maggol fuudu ɗum waɗan beddaji yimɓe keɓan to pedditirta jaha to kaja fuudu
emmerde les populations les usagers pour la traverser.
Ɗonne leydi Niger yehi illu alarba bittiɗo ɗum woni ano battu joyaɓu ko to enda Boulogne ɗum woni nder leydi France noni ko latiɗo enda ano ɗum woni fedde leyɗe tubakoɓe kancigili ɗum yaade ko jandeji mawɗi noni leydi Niger ndini ɗum woni biyeteɗo ministre kawjuɗo jangdeji mawɗi biyeteɗo ɗenda ɗum woni Yahuza Sadisu kamɓe kan yehi fotto e hawrinde nde e biyeteɗo Agabid Mohammad Ider ɗum woni secrétaire général mo fedde jinganore sukaɓe jangoɓe ɓe Niger hande subana o darnan Fuday Ahmed noddimo e callal kanko Agabid Ider nani ko fammininiɓe ɗum woni mana batungu.
Leydi Niger heɓi lawol natude hawrinde mawne waɗani dow filla jande nder universitéji jon en ande mawɗe gari kaali pirti ko e himɓe nder hawrinde nde ngam himɓe gi'a no waɗe ko nder leyɗe meɗen mosola saɗɗoromaji jandeji keɓake fa jande nden nafa leydi din nder hawrinde nde du ɗum holli ko gomnati no hani daara no waɗe ko jangoɓe université ɓe jangi kadi giɗɗo wara janga nder université fuu heɓa lawol warde janga nder universitéji leyɗe meɗen
pour un enseignement supérieur accessible à tous.
Fedde sukaɓe ummatore gam yaadu yesso leydi Niger alarba bittiɗo woni koɓe noddi hokkoɓe habaru bamte famminde ɓiɓɓe leydi e ƴamde yaade hoorejo leydi Yusufu Mahamadou e teffito ɗum woni kile tati laamu ngon kasi ɓe mbi ka noon golleji ɗi wani nder laamuji mum ɗiɗi ɗi woɗɗi sanne e ko domra e mum ɗum ɗo humnini aadi mum Yusufu Ibra hoorejo fedde sukaɓe ummatore gam yaadu yesso Niger nani koye Moustapha Maman Sani mo Zender dongol ɗerolngol ɓe mburtini.
Nous sommes aujourd'hui à la fin de deux
eden tawa handen hartimmode laamu ɗiɗaɓu ardiɗo leydi hano no dewtere laamu leydi wi'iri ɗum kile ɗiɗi ni ardiɗo laamu leydi wawi tefiti amma minen sukaɓe ummatore leydi min taykake min gi'i ko ardiɗo laamu handen o waɗi bawɗe mum fuu dow filla yaadu yeeso leydi meɗen e dow filla denol mayri kulle ɗe fuu dow gaɗi ko miɗen miila ko ardiɗo leydi handen o no wawi tefiti laamu ngu kadi yimɓe politique handen poɗodirol mangol tawa caka maɓɓe dow filla hawju laabi cuɓaki leydi meɗen ndu wawa wi'e wakkati fuu no tawda fooɗu fooɗu dow cuɓaki ardiɓe mum ardiɗo handen o tefita laamu ngu e giɗe amin hunde noon ko no waɗo miɗen giɗi du yimɓe paama ko laawol tefitaki makko ki no feerodiri e ko indirano tasarki ngam gomnati no wawi ƴama députéɓe kokka ardiɗo meɗen o laawol tefita.
Mbiyani nder lewru sumayere le wakkati noon mo linaɗo yamiri arsilame ɓe ɗum woni nde ɓe kaani wadde golle lobbe dey ɗe woni golle lobbe kanɗe waɗe le wakkati ɗum woni sappo lewru sumay nde chek aladu Yahya nani ko wi alamine wachar dow majjum.
Ko haani suumiɓe waɗani e ley balɗe sappo ɗeɗo no heewi sanne goo kay fuu no woodi jooɗaade no jannga qur'aana e dewte goɗɗe dow filla diinal islam noon ni faanide ko ndan hono wattugol jawdi muɗum wallude diinal islam o en ɗan kañum wattugol sakiraaɓe muɗum suumiɓe e himɓe laatiɓe ngala sembe neɗɗo no haani miccitoto ko ndan ñawɓe ndu yaha faato maɓɓe yi'o waɓe hono juurooɓe wallaɓe ɗo keddi bawɗe muɗum no woodi du fa hannden yafodirol ndenne neɗɗo hani yaaha tefa himɓe yaafo ɗum neɗɗo yaafo himɓe won liɓɓe muɗum caggal mum du kondan ele mballaga ko neɗɗo ono wattano diina no wattano himɓe ɗum enda fuu walla ɗum ko wata ko tawe himɓe narra waɗa hakkunde muɗum en ɓattodo hakkilloji won liɓɓe du fa wooɗa.
fedde leyɗe jeediyankoje gonɗe bange hirnange ɗe afrique cdao noni hoƴƴi laawol kesol e gollal ɗum woni ƴewtinaki nawallaji daaɓoji ɗum du ngal gollal no fedde leyɗe tugakoɓe kan walliti e majjum duuɓi tati du woni ko ngal waɗoyta raylat sumana faminde muɗum sumana ahmad firtuɗo e fulfulde
ko watto himɓe ujunaji sappo e go'o e keme tato jiyaɓe guinée sierra leone libéria kaen woni ko maayi duuɓinaɗe sappo eɗen wara duuɓinaɗe sappo e joyi ɗum du konno ñaw wiyetengu e bola kañum won ko wari ɓe hande ñalade kalten nde leyɗe gonɗe bangue hirnangue afrique ɗe endan heɓanama aadi mawɗo ko watta ko tawe ni hono fa wara joni ñaw ngu warta way kasede e himɓe ɗum du konnan cda o hawtade e hawrtere dental leyɗe woɗe wiyeten union européenne kaen woni ko hooƴi aadi majjum gam batte wallodira e fahande du konnan joƴƴini nokkude laatide kañum on ko ƴewto eko tokkitoto ñawuji ndaɓodiroji ley leyɗen endan ɗum du ko watta millioji joyi eroji kawon ko watta e gollal ngal ɗum golte duuɓi tati ko watta ko tawe ɗum heɓa ɗum golla no ɗum woɗiri kam woni ɓe tokkito ɓe daara ñawuji no natirto kañum e fahande soni matama du tawi ɗum heɓanama ko yirdan dow ko yaawi nder leyɗe gonɗe ley cdao ɗen endam ɗeɗum darto ko watta ko tawi ɗum fu ɗum tokkodiri fa woɗi hara filla ko darto cellal ele leyɗe duniyaru kañum e cellal e nder leyɗe ɗe enda
noni kiite natuɗo ɗum woni hakkunde hoorejo journal biyeteɗo patriote 15 moussa naganu e députéjo lumojo biyeteɗo soumaila ila may aya tumuɗo mo e kokoko habaru e yennimo e dekkimo dow ko wala hande subako yeeso porcuraire mo suudu séria ndu ñamendum o neɗɗo wi accintini tumumu o
studio kalangu
nder gallu ñemeyi
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere e nayi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorwa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho fm
birnin gawre
do radio marhaba
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere goho fm
sayi
do voix de la tapoa
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
mayayi
do radio anuri
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
tamaske
do muriyal karkara
lamba capanɗe jeenayi e jeetati fm
bouza
do radio takarkara
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm
magaria
do radio kitari
lamba hembere e go'o toɓɓere e joyi fm
studio kalangu yaadu leydi niger
studio kalangu
nanni sengo yewtere men ɗiɗa ɓere hannde en yerno kaalirnoɗe haltana dow fila ɗum woni ano mbiyen ladde domande nde gadda beji to enɗa d'accord o ko pelle mballoje gooni no gaɗa golleji moƴƴintino nokkuje gal renude ladde nden waɗi du e nder lawol goto ngoni lettina konenol biyeteɗo ɗan fa cuma mahammad sanusi o wi laabi gonno ɗon koƴƴe ko watta tawe ɗum woni nokkuje ɗe dowama e fawaɗe joni durwidol e lowagal ɗo endan ko wala fu lawol nani ko wi moctar hammadou dow majjum
des ONG qui nous appuient aussi dans le cadre de la réalisation de certains travaux.
No wodi porjeji balliranɗe min har gadol gurti ko watta baade gulu waɗi hiitegen wawa ñami nokkuje kewɗe porjeji ɗidu no walliramin har biccol kuɗele moƴƴinol nokkuje giɗɗe moƴƴinede ko watta saɗaromaji ɗi ladde de tawda ɓutiri na timmi faa e ɗum wawi wadde birdiji ladde gon ɗum yofa ɗum gam miɗen godi sigila waddude tireji kuure ɗi ɗo min jofa waɗi du himɓe warɓe ƴewtini no waɗe kode birdiji ɗi gaddama jonde majji wooɗa gaddol majji du ɗo nder ladde gadabeji no walliran himɓe kuure e cakantaraji mum gam handen ɗi ɗuuɗi sanne toon fayiɗi culnana himɓe lewru septembre du min giɗi waddude ɗi nde allah jaaɓi iri lelli mawɗi gom du no giɗa waddede ɗo toon har tcad ɗum fuɗɗi waddude ɗi eɗum ƴewtino no waɗa ko jonde majji wooɗa ñande fuu ƴewtinaki ki timmi ɗi gaddete ɗo nder ladde gadabeji de gam renude birdiji ladde ɗidu min cingi fedde gom nde himɓe laso tawa nder mum miɗen godi loreji ɗiɗi e motoje ɗe himɓe baɗɗoto jiilo nder cakantaraji ɗen no woodi du jooɗiɓe nder ladde den jemma e ñalowma iɓe tawa nder mayre iɓe doma birdiji ɗin ba takkol ladde den min gatti domoɓe hannden ni miɗo wawi wi'i ko lohotoɓe galano naata ladde de gam iɓe kula nanguede no woodi du laaɓi cingaɗi gam jukkude keɓaɗo fuu no waɗa gacce gom nder ladde gadabeji de bani keɓaɗo no feƴƴe lekki noon no jukkete nde foti uddol du jomum no uddete
de la gravité de la situation.
ɗowanta kibaruji meɗe fulfulde tili en jettan Ali Ñalli e sumana Amadou pirtanɗo ɗi e ɗengal fulfulde joni wala fof ko mbawmi wiide sana wiya gongo mamman dantani waddan ko ɗengal hawsankore kirten to jam hirti
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow facebook studio kalangu Hersburg Studio Kalangu.
No welcome sanne mi do feccide dum.